piece of power music of stress beats. I'm saying,
umenishika na kumbia, umenkamata hii ngoma na kumbia nana pia nishadata. Pia watu nadhania nitakuacha mimi kwako, nimefika nimetudia bila shaka. Hata mvua ikinyesha jua likawaka, shida na raha kwenye utajiri na ukata, nitakuwa nawe kwenye magonjwa na afya, tenda popote pale nitakungoja kapacha. Tuongozane tufatane, tupendane tugombane, tushikane mwisho tufanane kachapa. Tushibane tusimame, tusikwame tuungane, tujengane watazame kachapta. Pia nachokubali unanijali, unanipenda pia, nilivyokupata kama zari nililenga pia. Mapenzi safari, kuna kutenda na kutendwa pia, na kujenga dia na unanijenga pia. Unanivutia asilia ukijiremba pia, nikikuangalia tu hisia zinanijia. Malkia umetulia nitomia, ukitaka ruka njia. Nataka nishinde niruke nipite vikwazo nikiwa na wewe, takubali nichinjwe nitupwe nizikwe, endapo tu chanzo ni wewe. Nenipa mawazo ni wewe, yani stress na mipango ni wewe. Waniache nivimbe na tena niringe, unanipa mwenzako kiwewe.